sako zokonda nazi ndi naye sa ndalola chifunilo ndalola tiambe. I still remember me nending Canvera, tears of joy ndingafuna kulila anadzanjanga na kudzandi mwetu lila. She was like mani mumalimbikila zaka zitatu ndinakubila zaka zitatu ndisakudziwa haso zaka zitatu ndizali eli nyuchi zitatu nyuchi zitatu zilibe kantu bola zadziwe antu zikoza kundivuta kwatu sungali vete banja latu banja la chagajo mwecho namboro wa studio. After some months tayambo veka radio. After some months tajambo laka video kwina kutidu mpetifike form follow zintu zinayamba kupweka dinamba kumvanga na tinda chuka anzi zangana wana chuluka dinamba kusinta zo chita 3 AM dina landila ko aeli njuchi. I hope mulipo. I realized something was wrong cause always nangandi chaji funi wrong zaka zitatu tilili moti zaka zitatu unkandi konda zaka zitatu ndesu tandiona kwa zaka zitatu zaka zita. The call ended mawalake ndina nyamuka ninafika kwa ukufuna ndani aneguno wanasamuka. That's when I realized zibwana zanga zola kwa zanga pepani sindikamba zibwana zanga zola kwa zanga chakachi mozi chinapita eli njuchi anamveka basi pa zebra ndinatika nseuwa kuteni ndinarunjika. And then I saw a pretty ready coming my way titayandikana anali ani anambogweta sozi kutitahakana. And then she told me soon akalandi mwana